bandiraɓe sukaɓe jokkolɓe heɗotoɓe studio tamani ono e bisimilla heɗade kabaruji emin jogini on hande mi Ousmane Niali Boulou woni on ɗo miɗe tawda ɗo e Mamadou Samba Seku. Samba Seku, hono gorɗa?
Mi selli san mbiyen hayrenke jom waare.
Hay bisimilla mare, kabaruji ɗi heɗi woni ko joguiniɗa
bandiraɓe? Allah hande nde ko joguiniɗen sukaɓe woni karutal sukaɓe gongal hewtagol jam nder leydi Mali. So mini mbagge ɓe man haala kamɓe fa hande kamɓe sukaɓe jewa nder nokkuji damaji to yurusu toon. So bangal yewtere sembe calɗi e maman haala piyo kiɗɗo aigle du Mali, ɗum woni Momosi Sogo e kañe ittugol e golle entraîneur Barça.
Sembe Seku, en puɗɗiran kabaruji ɗi hande en finatawaji sukaɓe jokkolɓe capanɗe taton e nayo artiste en yiwoɓe les communeŋaji jeegon cercle joyla janguinama no ɓeydirta famude kabaru artiste yaku.
Noon tigui oɗo mijo mo mbiyan fedde humaninde kabaru finatawa e dow mijo kamɓe keɓɓe oɗo kabaru o cultivide jo tan dawrude no sukaɓe kinnoto kabaru finatawa e kañe hewtagol jam.
Goho heeƴo lebbi jeegon hani timmude capanɗe tati e goho lewru janvier ndu jawdi muɗum famako itti kadiɗen Yakuba Mayga, kanko wonno président du réseau national pour l'éveil démocratique. Imirana Kilou Mayga lanodir e makko Aminata Dial feccide haalaka.
Le projet a consisté
fana projet o woni janginde capantati e nayon sukaɓe ɓeydude andal mabɓe kañi e hokkude ɓe hakkillaji bangal finatawaji mabɓe ana jogui nafa. Famminde finatawaji ɗi ana mbawi hokkude ɓe fuf bangal yarde yeeso kañi e heegude moƴƴere. Wattaki koɓe ƴuwa gelle mabɓe ɓe jaaha caggal leydi joolari. Min pammini ɓe ɗuɗu fana o projet ɗum woni wadde daɗodiral hakkunde mabɓe. Daɗuɗo o ana wondi e moƴƴinde suudu moƴƴinirdu jimi wiyete albarn muɗum. Caggal ɗum kanko ƴewata ko o anni wadde e
gurdan.
Sembe Seku, fa hande en keddoto dow kabaruji finatawa en kala haala don sankoɓe ɓe himɓe Mali eɓe teddina sanne ley leydi meɗen ndi.
E mbiyan e ley ɓornaki mabɓe ɗi mbiyan teddel ngal moɗo woni hen, mbiyan kuloto hono fuf neɗɗo hani jogorade ɗo woni ɗo, mbiyan hoɓɓe goni ɓeɗo yimɓe koɗo fof woni darande mabɓe e ley mbiyan e jamare nde. Keɗɗanna ko heɓani en Fatiya Tara dow faccitango Ousmane Dikko.
Fedde dosenkoɓe nan yoɗo fedde finatawa joguide jam siriji fawarde e tawaɗe e ley commune Kolita. Tugorɗe mum noon tentiniɗe ana mbawi andanede heedi ndeɗo fedde bangal ɓamtare deƴere e andande leɗɗe meɗen ɓaleɓe. Fay goto natta e fedde nde so tawi ekkintinaka ka noon mono kala ana wawi nattude mayre. Ɓornaki donsonke noon ana mandini e miccintinde o nden on ndeɗo fedde donsonkoɓe hannden ɗo hay fama latade sababu war hoore ji mawɗi e torrangaji le wuddu leydi men.
E mbiyan Fati Yatara e Ousmane Dikko fu jarama dow ɓeydinide famudu kabaru don sankoɓe. En jaran joni yewtere meɗen mini magde. Sembe Seku, yewtere meɗen mini magde hande naɓan en yoroso o nokku mo sukaɓe muɗum jahata ley nokkuje damaje.
Noon tigui mbiyan hayreke jom waare holtan wiide caggal dema hitande fuf sukaɓe hewɓe jaaha nder nokkuji damaji ɗi yalla dayanko heeɓi wadda en jiiɓa. Mbiyan yimɓele hewɓe cultivide oɗo kabaru o fanda muɗum yo sehla sukaɓe dayanko heeɓi, mbiyan hokka saraɓe so worɓe so rewɓe ɓe ka yo banggal kurtungoji mabɓe ɗi.
E wi himɓe hewɓe jawdi ɓe tewtata yaade ley galluji ɗe yaade damaji ɗe ɓe ɓuuri horsininde ka kutteji won dow muɗum fa ɓeydure ɗen famo ko Ali Haydara heɓini en ƴiwde yoro soto. Keɗɗen Oumar Waygallo e Aminata Dial.
Yoɓe sukaɓe rewɓe worɓe capanɗe capanɗe goni e gar yoro so kañi e kuri eɓe gandi dow damaje ɗe. Oɗo suko goto mo jaaɓa inde muɗum inde haali ko laati sababu soɓe joppo nokkule mabɓe ɗe.
Sukaɓe jokolɓe yogaɓe jahan to kañi asete yogaɓe jahan bama ko dara ko golla ɗoɓe keɓata yaade jorali. So Allah newnani mama a heɓan jawdi yogaɓe ɗum keɓata ko ɓuuri hewde fu heɓata. Yogaɓe jati jahan illa law yogaɓe ɗum ko keɓi fuf bonnan yogaɓe ɗum gaɗan e safareji muɗum. Rewɓe ana gaɗan noon, worɓe ana gaɗan noon.
So tawama arande nde ɓe jahan so ɓami fandungu naati ɓe birfito ɗum worrano fe joni o noon kanko noddirteɗo saka daw iwo kifo so hollitiri wiide ko ɓuuri hewde sukaɓe rewɓeɓe furdu so ɓami fa jotti kile galluji ɗe caloto sukaɓe worɓe cabbuɓe ɗum ley kereduji ɗi ɓe keddo ley gallu kujuje de de golla golleji kodi kasen
folola akum
arande de no kujido kanya asete hewan ka hande dum beedik e hakklan sa yibe keddike ton be biyam be beydan hitane wonde suka be rewbe yo hobbe ton be ko buri hewde fu njeggitan ko gonno ko yoga be mabbe dun dokka be worbe yoga be na ngarta yoga be dun ngartata faadi golleji darne de no kule do kanya asete be be kani famde tir allahji yogaaji minen ko hamen midan kani hawritinde min kalda hala di golleji pawarde tir allahji gonde dewle mabbe di sabe asgul kanyin ko buri hewde fu e tinan sona sara e mabbe totta worbe be jawdi arandeedi
duyeti amma ma senega turade min ka firiga fo ko musim
fardi dido tir allahji hebenede jogala pelle ONG nan gonde wadde doni imma daraji fa pammina jamare de kutteji ko tongi do witta witta sukabe le kreduji di dum woni ko Ali Haidara hebini studio tamani yoroso
Umar Waygallo Aminata Jalle Ali Haidara mbi ay fu on jaarama joni sembe se ko jaaran kabaru haro caldi sembe se ko kabaru haro caldi Mohamed Lamine Sissogo andirtedo momo ay o kay jeta dum ana lato go wari kasende
ah sallo o pio kiddo mbiyan tagal leedi ndi momo sissogo mbiyan mo leedi malli na matni kumba alterner jabinda wiide o darnan kabaru figol bolom makko mbiyan ay jaati memmi halu mudun keddana faccan to karmaado Ousmane Dikko
mo duubi chapantati nay barka re e golle mudun bangal latugol balan non lati cile temede joyi handen o subi keddan selde fe dum andini alterner jabinde le emission footin sur RMC sport wana ko wedi sanne ka holliti kanko hora non o seli latude ka fafe won ko holliti e micintinde o latono anono e o do club ila tekite pide makko le FC Socho le golle makko onon o dimado monsen agnan lati le lede sapo de galda o wadi dumina le championnat européen o woni no le lady and indonesie hong kong for the mexique sato fu pide makko de ka lati ken on sago de dubi ujinaji didinde do o yano Liverpool Juventus pawarde e PSG e micintinde o Sissoko e hore non habani ko no cile chapantati e tati leydi ndi nanni no baduji didi an foti cile nay o hawre e kan
sembe seku FC Barcelona ribbi entraîneur mudum Ernesto Valverde li fuddore yontrende
non tigi kanko Ernesto Valverde o mi gila fuddi gollo o jabanaga fe le mbiyande do fedde catalan en nyande entraîneur de woni ko yoppama fi e golle entraîneur kiddo Betis Sevilla woni kike Setien luntinimo contrat mako yaha fa 30 juin 2022
aya entraîneur kesso do woni kike Setien jamma ko o wawtu 20h won ko di daroto yeso Barça arande fidude e gubal Granada e dum fawido 20e journée Ligue A holitinde wide attaquant mako Luis Suarez kanyo barmo non ana hani selde fide ballon hakke lebbi nay ah non dum wori be ko sembe se ko
abe mbiyan doga jukita hen yiti mawuri dum woni nyande noga lewru janvier nde dum woni yiti maru larme meden mali be kibbe nan dubbe chapande joy e jena en jotan sande be do mbiyan goro woro en leedi mali
ay alla faabo be le golleji mabbe di sembe se ko do accirten kabaruji di sakiraabe holitinde wide ono sukab joko be welti be do mbay heda di kabaruji fu do via modo numero 37321 e kedde heda defa handen e yewtere tous garande wara jokkininde wassalam